You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Na mōni mau wina ele vai asa nei le tūlanga e o i eise atu no ue le sa o loto whaasalalaunga ma le ngā luenga re au tūsitala. Ua whaasaina ele whainga mālo i nā uru se au tūsitala mai le whaala potopotonga whaasalalau i au Satalia nei le ABC o na āwai atu e li po tia alumanga o le whono whaala tausanga ata e tai o le Pasifika le Pacific Islands Forum lea olo ouis olo ousuia nei le motu. Ai ole amatanga ole vai asa nei. E whai tū lā na sahi sai ai e leo leo i nā rū, se tamā i tā i tūsi tala mai New Zealand, i nā ua tala noa i se tangata sūlu whai o loo sahi sai ai nā rū, i lu māwha leo se whale ainga. Nā tā ua e le tamā i tā i tūsi tala a le TVNZ, Barbara Driver, nā tū ua ia o ia leo leo i le solia o aia inga o lona visa, a e nā tele i loa e iai se sā, o na tala noa i se tangata i luma fale o se fale inga i Nauru.
I was under the impression, and I know we were allowed to talk to refugees. I think it probably shows that things are a wee bit sensitive here, in fact a lot sensitive. It is what it is, and I'm just pleased to be out.
Le tusitala ale TVNZ, Barbara Driver. Na sao noa le palemia o New Zealand, Jacinda Ardern, o lo awai atu i le forum i Nauru, o le aia la ngā le mata upuli nei, ma isi ta i o le Pasifika, atoa i le whainga mālo i Nauru. O le mata upu i tangata sulufai i Nauru, e whaisina ma ale ale, o na e whaitau se lau tangata sulufai o lo sai sai e le motu, sa ano nofo nisi i fale ie, ae na vave o na te lepe e le whainga mālo i Nauru nei fale ie, ai le itaunu watu i le autu sitala mausu ngā fono mō le Pacific Islands Forum. Na saunua le whaatonu le Amnesty International i New Zealand, Meg Durant, e iai le aia a le autu sitala, e li poti iai le tūlanga o lo soli pala ina aia ia tatau atangata sulufai.
Journalists have an obligation to report on human rights abuses and on things of concern. And certainly, from what we've understood, there's been confusion around what the rules and regulations of the visa were. But from Amnesty International's perspective, detaining a journalist who is simply conducting an interview on a public street is a particularly over-the-top reaction to the situation.
Le sui o le Amnesty International, Meg Durand, e pei lava o le tele o mata upu whaapea nei, o le mea moni lava e whaia ina, o na ua whaailoa e la whainga mālo i Nauru, e le o saisai tia se tangata tūsitala, i le lipo tia o le forum. E ui le sā i le ABC, ma le saisai o Barbara Driver, na saunua le peresitene o Nauru, Baron Wanka, e le tā ua le mata upu i tangata sulu whai, i lana vaai.
We don't deserve this at all. Don't tell me about, refugee being an issue. How can it be an issue for Tonga? For Kiribati? No, it's an issue for Australia and all those refugee advocates that are out there.
Le peresitene o Nauru, Baron Wanka, e le esa o loto le media i Nauru, ma le tele oisi motu laiti o le Pasifika. Ona e pūlea e whainga mālo a lātou whasalalaunga. E tai tutusa po o pē tai pē o le tūlanga na yeisa mua i tausanga ua mbavai, a e le iaini whasalalaunga tū maoti po o ni whaalapoto potonga whasalalau, se media tū maoti e pē o le Nusi Pepa le Observer. I le taimi o tasi le waialesi whasalalau i Samoa na o le tū AP, ae whaatupeina ma pūlea e le mālo Samoa. Sa whailea waialesi whasalalau ma fofonga o le mālo, ae nā ona tāpuai le i tūangai. Ae o le whono le nei Nauru, whaato ata o te leai leo se autu si talama i whafo ua lolofi atu, e ui ina taunga tā le taua visa, ae le nā o le forum o loofia li potia. O loo fia tatala le faa amalama i le tūlanga o loo iei tangata sūru fai. E tusai ma se faa matalanga a Meg Durand o le Amnesty International, o nisi o visa e ta iono afe tā nā le tau.
Absolutely. absolutely. There's been a campaign of secrecy to control the information that's coming out of Nauru and out of Manus Island. I mean, in Nauru, journalists have been unable to get visas to Nauru without exorbitant costs, over $6,000 for visas, and certainly many NGOs have been declined access. But we also hope that perhaps the outcry has indicated that this isn't something that will be acceptable.
Meg de Rond o le Amnesty International. Ina ua fesilingia le minister o le vai fafo, le sui pa le mia fo'i o Nusila, le fionga ia vawasa manaia Winston Peters, pe le a ngā tatau, o nasi itia le au fa'i o tangata sulu fa'i e talia i Aotearoa, na sa unua vawasa e ova i le toa lima se fulu wafe tangata o lo nga tunuu, o lo o le aini fale eno no fuai, na ia sa unua o lana fa'a mua mua, e ave i tangata o lo o le tango lima ma mātitiva i Nusila, o na fa'a toa a apa mai lea i tangata sulu fa'i.
We've got 50,000 people who are homeless back home, and I can show you parts of the Hokianga and elsewhere, parts of Northam, where people living in degradation. We have to help fix their lives up as well before we start taking on new obligations of the level that some people would like, such as calling for, you know, 10 and 20-fold increase in refugee numbers without any concern as to how they might be housed, how they might be employed.
Le sui palemia, le minister o le vaifafo i le whainga malo i Aotearoa, le fionga i a vawasa manaia, Winston Peters.
sbs.com.au